ubwo dutera igisakamigongo twabanje guhurira ku gisanza turiga guhiga turiga guhamiriza mu ngamba turose ibiri twitegura kubirura twagererwa hagati mu gitero cy'insoro tukagwana mu nka y'imbega urugamba ihinga inumbwira igisingizo cyawe umukobwa mu ijwi rya munani utere ndakwikiriza ubundi umukobwa mwiza ni nk'igihugu cyigenga waba akwiye indirimbo yagenwe bwite yo kumwubahiriza ku munsi abasirikare b'umubiri batoye umurongo icyo gisabisha iteka ukagitera umusanga yaguha ikazi ukinjira uhamiza ngaho simbwira fame dabiris umbogekere mbogore imico myiza ndabege yamaze nyuma yo gukongeza iki gisongo n'icyakugenda ubikuye umuriro ndangabusugire maze kuva none hinejo azaza iki gihugu ntikikongere kuzakonja ukundi kuko ubu kibonye umuvumbitse ukwiye ngaho simbwira
asehave have wirengaho se kandi nta wundi mu bantu uri inshuti nziza tutibuza byose n'aha wangeze n'imikura ndahirwa gute unsaba guharugara indirimbo y'abandi nkatuza nkasheje ahindutse iyanjye ubizi ko buri gihugu kigira imbyino yacyo ko hari icyo bitwaye ihitwareka rwose nkategereza iyanjye umunsi yavuye mu zindi nkaba igihugu nk'ibindi nkigenga ndi kwibyina ariko n'usabe kuzatera imbyino yagenewe undi n'urwo rukundo ndirimba ari narwo ngo nuko njye nawe turi inshuti nyazo unarebye duhura ari ubwo baduhuje
umukobwa usa n'ibyuzuye ukuye mu buso bwiza bwawe ukusura igihimbano hose nkurebye igituza ndibwira ijwi ryawe ikirize gisabije ihe ntacyo uri bwinshi iby'uko urukundo rutanga nahombi nunabireba urasanga ari ntacyo uretse ubundi kuba ntibanyurwa ubundi nkurinze ayo mavunane iyo nzira y'imishubi nkayikwambutse ukikiba hoteli inyamanzira nyirara niyona nawe ukayikiriza kakajwi kawe urundi rukundo rusumba urwo ngurwo rukwereka byose byo ku mutagara w'ingoma muri uru rwanda rwose warukuraho ubundi cyo ntireka ubitambe mu bantu
nibyo ndakumva ko ushotora iyo mirya ni ko ubushake bunsaba kwigaragaza nkumva nakakuretse ugacuranga nkabibyina nkarekera kumva ijuru sinumva bicika ndagerageza kwikomeza nguze ariko naregere ishuro hindi nibwa ko nyiri imbyino ari inshuti yanjye byose mubanye ari nacyo yanyinze nkumva ibyumviro bihindutse amazi n'igihugu imbyino yacyo ikindi yacyo ntashyana nko guhaka niho kandi ubishaka
ibihakana se kandi ubishaka imfunda bitera ntiyakire rwose ririmba wowe sumba izo mpamvu ukunda ungomororere ninjire nshoziranyirira ntiyona nawe uteka ari umuhimbyi wa kiganwa sumba ibyo impamvu nabyavugwa heza arabikekana hanyuma se none jye nawe tubitsira ibanga ko imvura iguye ari isubira uhari mpari kambere nkaza tugatara mu rundi rubanza ruciye ku gikobwa
oya wera urubiyanjye urebe ku miyanga wenda umbeshya gusa mbe mfite impamvu nkwereka inyanza ko bogeje ntaje icyo teriye nera usurebe ko namba undinde gufinina ngo mpfiremo mbyumva ega nanjye ukundeba narangiye kera imbaraga zo nazo mpagaze ku bugenge namukubita ari uko ko yankoraho ndatemba ariko kandi nanone ndatengurwa wese ntibikitere reka se kenshi ni ikirezo gisabisho cy'undi mutima kuki ubundi udashaka ko gihinduka icyanjye byuzuye
uye winsaba kubeshya mutima w'uruyeye ngo nemere kandi iby'indahiro baringa nawe ubireba umubana ari ntawe ahubwo igikenewe ahari ndinda nkurinde ubu ntiwareka rwose ngo ducungire ku uyu nshatse ngushaka nze twimara icyaha ukeye ngusezere njye kwicuza icyaha ariko noheje ukongera icyago n'icyambere ureba nk'ishaka igitambo inyamanza iranyerera niyo nawe nyange icyo ndebeye ikingipfa
urarekera rwose ndagusabye garukiraho kumpamagara mu iryo juru bikangura imyakura nkumva nakarutse nkubonye ubufindo ubuhoraho nta n'ikiraba burya buranzonga igafunguro ry'undi umutima wanjye nkumva uragurumanye neza nkumva nagahunze ariko kandi nkujyanye tata twese wo mu ijuru ubundi nk'ibi bukanguwe n'iki ko tujya guhura kuririmba bitari panze njye ndumva nakonje imbeho nk'imwe yashira hose ikirunga
oya kandi se ndawinya kuruzi nawe ubireba ko nuzuye urume ngo mbyine ko mushaka agasiga waririmba nkakumva tukamara n'ikira ari nta shiti yindi uko ntege amanzi iranyerera ntiyona nawe ukayikiriza utibonera abayishaka iki gisabishega n'icyawe ubundi urarinda wicwa n'imbeho y'ikiyaga ndaha ikirunga wakurira ukoti nk'uyambaye ukwiriwe bitwaye ikihoho harya ngo hari umugore utarasaba ngo icyaha utari wowe amadranga just tips of humanity
ese ubundi nkubaze urumva wizeye nkuririmbisha urumva wizeye mu guhogoza ngushoze mu bitero by'imihamirizo uraza kunkorera mu nga turirimba inyikirizo cyangwa igitero kimwe wuguye agaco uwakugura n'uwagusaba gukomeza n'imisoro kuko mbizi rya ngoroje yawe yitera gakondo ari ukunyigima mpaka ari ntako ryo rindi none nimusaba kuzahiga abandi nkakwereka indengo ni ngaho basumba urumva witeguye gusumba mozari cyangwa urashaka ahakunsiga nsamba
iki none se kandi ri nihiganwa urasanga subundi ni ntambara ndaririmbaho nshoboye ahandi ubutaha ni ntasubira kandi yo naririmbye usuhuriyo ubundi hari iminota ntarengwa yashyizweho ngo utegeze abambwe buri muhanzi karirimbo k'inganzo y'ingana igipfa ko ndi bugendere mu manota neza ikindi ukitangira no kirangira ndumva byo mbizi ibindi niba ushaka kivuga neza uzajya kuyunguruza amajwi muzo nzobere nka Bobo Pro cyangwa Element L
iki None urashaka ubwo kunsigana umuruho ngo nyinjire umwuka uhita uhanura usarare tutarajyana no ku gitero cya gatatu nibura ngo nkwereke ibanga utazabona ahandi ugende wirahira ko wahuye n'umuntu uve kubiyitira ko abanyiri imbyino kandi ijwi ari rimwe batera gakondo urashaka kunaha pepe ngo ugende naranyurwa nakunze uko ushoza maze usigane amasinde akawugiye nkatabiye nsigare niyumva ntera nikiriza ngusanze iyo ngoroje itazi na kode dore imifasura si n'igituma umugabwa muri do itazi gutegura umuhogo koroshya no kuwurinda gucika ngo imenye guhindura ijwi yumva kanze diyezu kamoni
iki mbeswa umuruho se ugiye gutenga ati si cyangwa ubundi gusubiramo imbyino y'undi ninde ukubwiye ko ari ubwiganwa na nyirayo maze rero ubushake ubwanashize naho bwagaruka ubwo ubushobozi ntabwo ubunararibonye usaba jya umenya nabwo ndekura nisubiriye muri gakondo ibyo kwirirwa mpogoza reka sinishoboreye singiye kuzatabuka umuhogo ngo ndiho ndahiganwa hinga mbiswa nibambure nahe numva n'ubundi ngo buri mugabo agira umusaraba we nzibamba mu wanjye ibingoroje ibyanjye mama we ntari mpiye ndagapfa
ka mobwe si ubundi wajyagahe